sabi tunnel de si kudde ngaroje fu ana do min baawa fofu de hendu lobbul wattu fu atawa min nyaw.
Le magazine parlant de l'environnement.
Ngoldol kongol kongol neddo goto jodido Medina Kura le ndedo dende hononi dede fa heewi le leedi malindi heburato watta tunnel de tiddalla mawdo horebe kambe daranade odo tiddalla fu ana wondi suppondirde juude kedo den hakkilaji yimbe yogabe jodide le dende Medina Kura
amine
horebe leendi wara otta tunnel de iure do mi ngotti heude hendu lobbur wattu fu mi nyawbe do mi fayotto odi ana natal galleji ami rewbe beedu ana jogi darne mawni wajibe juude amen gundinde dum miden tampi do sabi tunnel de sukabe amen wattu fu nyawbe odi ana ngatabe rewbe be nyingammi sabi kambe woni juppobe tunnel de fu seedi wakati fu min tampi halde hala tunnel de sobe mbawi ottude tundini fu iude do dum wala men sanni ana heba lewu jom sobe mbawi egginde be do yimbe iude do dum wala men sanni fu seedi ana tunni wakati fu no toba wodi ndiyameji di dogata sabi tunnel de nyawwaji ana amen wakati fu to nyaw kubal durma kay nandore mudum mi nyandu chottam nimbe garobe sodde nyandu nu mutti warde sabi tundini urungol yinnata neddo nyande sukabe ame do ido tunnel fijata ko wembe meni woni ebe goni farati maw
car ils sont exposés comme ça
sudu merinu ka gondini odo kabaru gadum e tawere mudum fu yimbe lebe woni be o suppi latade sababu odo tiddalla yimbe be ana yuppa tunnel de nukule futo be kebi le luggeto ndiamay yaborto fayoto teu dabaji maydi kan e tunnele nyegaje mabbe no holitiri wiide kanko Mahamdu Kauture joko mer misira ko holiti wiide won golleji gondudi wadede yella odo tiddalla na hebene jogola yimbe be anda hore mu tunnele de tawaye hore mu dun fo seydi yimbe woni juppube de tu ko mujjini woni homo fu juina damal mudun kaakol to way wattude tundi labal homo fu hani hinnaade dum e commune aradu jawdi ndoketendi ana fandi ottugol tunnele de tiddalla mawdo wakati fu atawa nuko ana heewi nyama ngadum e tawede mudum fu mi de gondi wadde ko min baawi dunki e andan be cellal bibe adama en kana dalo jamande fewde farati nyaw ngaji dibi baawi hebude docteur Sidi Sissoko clinique Makoroba ana sifono en farati bilido odo kabaru
ça peut être un danger
farati mudum ana mawni sanna juude jamande ngal cellal ma soni manay di ana heddi le dede de nukule de fu fuudi wawa timmude nyaw ubal o tembe fu tapan jiddi neddo woni joho suudu doktoro yawtaade nande fu nyaw kuɓal o mo fu ana andani ɗum saɗɗa makko ana mawni hitande fu so gonga o jamande caɗɗaɓe ɗum moƴƴana fay cellal amen nde wi fedde OMS nyaw kuɓal o ana wara neddo minute goto fu nde aduna saabi ko yimɓeɓe yuppata tunnele ɗe damal fosengayɗi caggal koɓe jaltintaɗe ko moƴƴana cellal ɓiɓɓe adama en ɓeydade ɗum ndu ana wawi sakkade ndiyameji kanɗe jippa yara choro leydo non holitiri wida adama sambu sisogo andan do kabaruji bilide ha walu
ça peut être un danger
farati mudum ana mawni sanna juude jamande ngal cellal ma soni manay di ana heddi le dede de nukule de fu fuudi wawa timmude nyaw ubal o tembere fu tapan jiddi neddo woni joho suudu doktoro yawtaade nande fu nyaw ubal o mo fu ana andani dum sadda mako ana mawni hitande fu so gonga o jamande caddaabe dum moddana fay cellal ami lewi fedde OMS nyaw kuɓal o ana wara neɗɗo minute goto fu nde aduna suudu kumanino haɓude oɗo kabaru ka holiti wiide ana wondi wadde ko wawi fu yella won jogolal mbawɗo heɓenede tiɗɗallaw lewi horeɓɓe dewte sériyaji goɗɗi ana wondi landinede jukkoji yimɓe fu gaɗoɓe ɗiɗo golleji jukkugol ngol ana wawi latade yonnude jomu kalsi na uddude ɗum kaso non ɓe kolitiri wiide ɗo mi katta e magasine amin kalen hala hawal mo fati yatare landini min jii e yontere warore.